Chalo wale tila bufi te papa ba imwe na nomba wale tila muti bachikulide apeba pela juicy gashitika nomba wale timuti iwan muti muti gashitika nomba wale timuti iwan. Bambi wa mwona mwanga Bali tangira lelo tuwa wasanga Ama palo yeti kango mchanga Lintu twale amba wale tila fiamba Apa nomba wakabilo kuntamba Life ni bato kufaita mainamba Fifine fya kuikata mukonone ya kusamba Blessed dina fiolo ane zamba Kwa titeine wale seka pakwamba Itolo shiku numa na magamba Kwambi la fipanshi tuwa lichunile wakamba Blessed dito fiolo na malaki fwe. Chalo wale tila bufi te papa ba imwe na nomba wale tila muti bachikulide apeba pela juicy gashitika nomba wale timuti iwan muti muti gashitika nomba wale timuti iwan. Kengo fiawa wale tila ninkoma Inembo shkuti kama dola ninkoma Kapuku kabu ya tashala wane ninsoma Nifika na kale patopu do ninkoma Nefwele bala mukila kofe Kuwanga inepala ukila kofe Wapiaba isaka tala mukila kofe Awa wale tibufi yala mukila kofe Wale lefwele pali nomba peba pela juice Kuwechi kwa wapali nomba peba fwele chute Ala nine boss ya nichija ruti Nde ufanga C5 badi mudi kruti Blessed dito fiero na malaki fwe. Hey, hey, malaki fwe. Blessed dito fiero na malaki fwe. Hey, hey, malaki fwe. Na mebele kaba kuchalo wale tila bufi Te papa ba imwe na nomba wale tila muti Bachikulide apeba pela juicy Gashitika nomba wale timuti iwan Panicha Muti Panicha Muti Panicha Gashitika nomba wale timuti iwan.
Kwa watu gani zila wena tefyo Na wana lesa wena wamo na mudevo yeah. Kuba kulufia nga na mudi Nga wawa chila wena wamo na timuti Bali filo afyo kuchita adimiti Twalisunga gemu wamo na timiti Taba tuchinga pono mwaka tulepula Kwa titabo mfati moto ni stay pure Kuwa seka wa papa waipusha nanganicha Tubombesha fetu alifunya povu nanganitia Hello na season tuleko ntoka Bakala ndasha ninga shangile nyotoka
Blessed dito fiero na malaki fwe. Hey, hey, malaki fwe. Blessed dito fiero na malaki fwe. Hey, hey, malaki fwe.
Na mebele kaba kuchalo wale tila bufi Te papa ba imwe na nomba wale tila muti Bachikulide apeba pela juicy
Gashitika nomba wale timuti.